XYZ Entertainment.
Josie, from the word.
Fuck. Bafana fuck. Fuck. Muifia fuck. Fuck. Hiyo ni fuck. Ungalinga dize pwanyi fumo kuliva kapaso fuck. Fuck. Bafana fuck. Fuck. Hiyo ni fuck. Fuck. Muifia fuck. Ungalinga dize pwanyi fumo kuliva kapaso fuck. Bamba chimpwena kuli crown iwa guy guy. See I've been doing numbers for a while, Lady Gaga. Ya jama days ya platinum fubu na dada. Been kinging for a while. Homies fake promise, mouth sumper with the Wi-Fi. I'm covered when I show up wearing mask, Jim Carrey. Shavel omu manjari when white I'm a berry. Bring all the girls, niji singu zundi mempali. I'm with the real H and I don't call him Bali. Lekan sokele iwe pembela, location wale ndengela. Na miregela kwati msere dem pep fabi, balak bonse kuntambida. Funza Uncle George, I'm the slap that he used. I've been teaching all these kids, don't wanna leave him with a bruise. Fuck, bafana fuck. Fuck, muifia fuck. Fuck, hiyo ni fuck. Ungalinga dize pwanyi fumo kuliva kapaso fuck. Fuck, bafana fuck. Fuck, hiyo ni fuck. Fuck, muifia fuck. Ungalinga dize pwanyi fumo kuliva kapaso fuck. Lelo na maanda 5. You condomize kuma shows yano nima paya live. Dine unga wamo game. Dine nima ginger price. And my flow is bittersweet. You can call it ginger nice. Check the updates. I'm chill if ya chitalu when I speak. Segula nima buzz. Guess what? I got the keys. Dine threat kuma boys. Mouse sampa with the Chinese. Loyalty munga gelo wan chito kuma Lebanese. Once vani sekela they show me teeth. Like chela bakumbali vani payanga gelo ya kuma yela. Spread love like bread and butter. No Steve Urkel, but family matter. Top shiner like Peterson. Top 10 me on CNN. Pro flight and Maverick. Top gun can shoot me. Pretty easy these days. Internet me panga famous. Stars holding a bad success. You can't blame us. Fuck. Bafana fuck. Fuck. Muifia fuck. Fuck. Hiyo ni fuck. Ungalinga dize pwanyi fumo kuliva kapaso fuck. Fuck. Bafana fuck. Fuck. Hiyo ni fuck. Fuck.
Bafana bacha mongani kuseni seni. Baso besa ruti bambongene la muleni. Gwarala yeva bema yiva sokoneza breni. Bazi patikiza pa mupando waba kingi. Balili la throni. Bona mokinda joy. Bagani zani toy. Nima wanu boy. When you popping. Bafuna attention. Deradation. It's you they are wishing. Neka niva pasa cause I'm free motivation. If you really wanna make it better, stop hating. Especially if I jabari kusogolo kwako. Ndaba diye badi na madiuzi ya oyo. Fuaka, bafana fuaka. Bioka nibyo ni yesa yesa ko ganja. Kero wako wani fera pa mutani. Bafuno leta pwetete kutepo yanga.
Fuaka, bafana fuaka.
Fuaka,
fuaka. Muifia fuaka. Fuaka. Hiyo ni fuck. Ungalinga dize pwanyi fumo kuliva kapaso fuck. Fuck. Bafana fuck. Fuck. Hiyo ni fuck. Fuck. Muifia fuck. Ungalinga dize pwanyi fumo kuliva kapaso fuck.
Remember where you got it from. www.zambiamusic.net.